Straight out.
Oh, my name is S.C.
Z push up, done.
You love me for real and I can feel it. Umani konda kuli believe it.
Una pita mo fire kutunka le naini. Kamini nene ni soko neza ni madapa naini.
Koma suma le mana ini. Uli munga mlungundi anakutuma. Let me fix up my life. I'll be running right back to you. Niziwa ndiwe wa mene. Manje niza kote ila ntawi. Maganizo na vojitika kupaka. Bintu viliko complicated in the meantime. Ni yesa yesa kutamanga kutiti konane. Baby, baby, mshunga embekeze.
Nivela munga sobele chaskondi chako. Nivela munga nitaya na time yako. Wenzo funda chkondi kulineo. Kumasipa pita 1 week kulibendeo.
I feel like I'm losing my mind. Let me fix up my life. I'll be running right back to you. Niziwa ndiwe wa mene. Manje niza kote ila ntawi.
Cause I'm stuck in traffic.
Maganizo na vojitika kupaka.
I'm stuck in traffic.
Bintu viliko complicated in the meantime. Ni yesa yesa kutamanga kutiti konane. Baby, baby, mshunga embekeze. Maganizo na vojitika kupaka. Bintu viliko complicated in the meantime. Ni yesa yesa kutamanga.